episode.
Yeah, yeah.
It's another one.
Can get a taxi bana niko handy. Nanengo ripizo mana badman. Zima moshi rada za nakada. Mary Jane pass it, napenda huyo dada. Mary Jane napenda wewe sana. Nipate pale java niko jaba. Chini ya waist mamba kata waba. Weni artist basip super chora saba. Picasso nikicheki dabas. Campus wendo nangoja. Bizude King and you.
You know it.
Ngati mgola, tana shedona. Pizo ni don man, chore ya con man. Toka Dodoma, ati Dangote. Nabonya wote, usiogope. Breko zangu zote kwa kibanda. My time lunch pia kwa kibanda. Bachelor, sapa kwa kibanda. Kwa super daily wote kwa street na wahanda. Breko zangu zote kwa kibanda. My time lunch pia kwa kibanda. Sapa kwa kibanda wa super deli wote kwa street na wahanda.
Sema bags ime stack up, sipa ame back up. Najua hamjui mi hujua hizi vitu. Najua hamjui mi huwa hizi vitu. Najua hamjui ntasumbua kila si. Now tell me who when they come with the realest. Ready or not so we gon' play. And if you really wanna know how we do this thing, let me tell you one time. Lete sima, lete mboga, lete nyama one time. Nafu sasa jaza supu ni waoshe one time. Jina yangu usitaje ukidai kuja Jackis.
Jackis.
Rada rada za kifala sema kweli misi jui. Kama dishi iko poa basi jua si bagui. Kuna warembo hatu jui wamefunga bui bui. Hapa kazi nimefunga ni kukula kama chui kang kang.
Breko zangu zote kwa kibanda. My time lunch pia kwa kibanda. Bachelor, sapa kwa kibanda. Kwa super daily water kwa street na wahanda. Breko zangu zote kwa kibanda. My time lunch pia kwa kibanda.
Yeah, yeah.
Bachelor, sapa kwa kibanda. Kwa super daily water kwa street na wahanda.
Mpiga biz kanishua. Niko juu ya maji kama shua. Na kanisha dami unyanyaga na mapiwa. Mini mkali zaidi ya pili ya dikalisi ya nanijua. No crack pay na piga sticky. Iku sita mukai wiki. Usikika jaba sika mbere kakashiki. Npate jwa kandovu kejani ya rufu ni ya iliki. Attractive inavutia mamadha. Ngwa muskini mbaya kilima msuta ipata. Zero mana bad man shata. Doshin mochizisha na yangu chumwa na ichaka.
Breko zangu zote kwa kibanda. My time lunch pia kwa kibanda. Bachelor sapa kwa kibanda. Kwa super daily water kwa street na wahanda. Breko zangu zote kwa kibanda. My time lunch pia kwa kibanda. Bachelor sapa kwa kibanda. Kwa super daily water kwa street na wahanda.
Hey town. Rada chafu ni kiguza wewewe we.